Obaka wakabwa Buganda wegese kaifuwa kuteka teka wana Uganda kujumbira inkole ya insuwa okutasa ebyobugagga byabwe bibakolere ebbanga. Obaka wakanga bukulembeddwa mu ekitongole kyabwe ekya insuwa ekya Welinde Insurance bebamu kubawomya omutwe mu nteekateeka y'olukungaana olw'aba insuwa olunaabawonga ennaku z'omwezi 23 okutwala 25 omwezi guno lwakusula ku hoteri Triangle e Mbarara. Kyediridde okukizuula nti mu Uganda abantu abakozesa enteekateeka za insuwa okuli ey'ebyobulamu, ey'ebyobusuubuzi, amayumba, mmotoka n'ebyobugagga ebirala bakyabalirwa ku ngalo nnyo nga bali ekitundu kimu kyokka ku buli 10 ku bannayuganda bonna. Ssenkulu wa insuwa y'Obwakabaka ya Welinde Insurance era ayogerera olukiiko oluteekateeka olukungaana luno agambye nti bannayuganda okutwaliramu bakyasanga beetaaga okusomesebwa ennyo okutegeera amakulu agali mu insuwa.
Omusomo gwa kwekalira, gwa kuyiga, gwa kulowooleza enteekateeka ya insuwa. N'olwekyo okusobola okufuna akadde akalowooza, akasoma, akayiga ku nteekateeka ya insuwa, tuteekeddwa kuba nga twekalidde mu kifo ekisiriikirivu. Abakulembeze, bassenkulu, abasomesa, abaweereza mu nteekateeka za insuwa, naddala mu kisaawe eky'ababbulooka ba insuwa.
Baba kwenye mbete muu enteka tekenu tutekezo kuwela ngatuguwa sirifu. Joseph Msuga akulida Mirai Insurance ne Daniel Kairu akulida Isaiah Insurance abasi zensimbi esovye mbuka David Mwatanu munteka tekenu bagambye nti wetavu boku tambu za insuwa mubantu babuli jo mbushari wa gurunyo.
Insuwa yeyongera mu Uganda abantu bategeere nti insuwa si kintu kyakwejalabya n'ekintu kya nga kyetaagisa ebintu bingi bibadde wano abantu ne bakaaba ne bakuba emiranga bakuba tebalina insuwa. Tuli mu nsi tulabye ebintu amataba oba gyetuyita claim mu ssaawa 24 oba mu lunaku lumu tuba tumaze okusasula, so obwesigwa kikulu era y'ensonga lwaki twegasse ku ttiimu eno